Konde boy, mwenzako jicho chongo, kwa mwingine sioni tena. Umenipa magongo, nitembe, niache kuchechema. Tujiepushe na waongo, hawakosagi cha kusema. Ulinze nguzo chuma dongo, benzi tuwezeke na maema. Benzi langu la kisigua, na kupata ratibu. Na miuno na inengua, washikwe na aibu. Nathani ya watajua, wando unaniharibu. Na mwaka humo na watagua, wakose wakuatibu. Wenipe mambo ya pwani, ati mwenzako na nenge. Kanga moja begani, uno ulifunge tenge. Mgubara mgupwani, kama unaruka senyenge. Wanibinyie kwa ndani, nitoke malenge lenge.
Saula,
mambo ya weke adharani.
Saula,
kwani unamwogopa nani?
Saula,
uyaweke adharani.
Saula,
yeah, kwani unamwogopa nani?
Kunde boy, kama karakta umelamba dume, wengine gara sabado.
Saula,
tikitaka kinyume nyume, mashuti kama Ronaldo.
Saula,
karona jitika Saula, kajitupa kwa kiwanja. Kibichi bichi kwa Paula, wakajala masanja. Yeye
wenipe nisivyo pewa, dini siraha ya dunia. Nijone mwenye ngekewa, mafisi wajini dunia.
Niposi usiogope, saunifiche mobeto.
Ae,
tena mashosi na waropoko, tujichimbie mageto.
Ae,
wenipe mambo ya pwani, eti mwenzako na nenge. Kanga moja begani, uno ulifunge tenge.
Hey, siku ya kufanyani, kinyozi kakosa wembe.
Kule Mtwara nyumbani, tunaitaga singenge.
Saula,
mambo ya weke adharani.
Saula,
kwani unamwogopa nani?
Saula,
uyaweke adharani.
Saula,
yeah, kwani unamwogopa nani?
Saula.
Liza on the mix.
Akibin,
Akibin akwe.
Yeah,
Akibin,
fanya kujipinda pinda.
Akibin akwe.
Yeah, cheza ukiringa ringa.
Akibin akwe.
Zungusha nyonga mado ido, kakupa mama. Unola kofi omido, pitu wa bandama. It's love again.